Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in la soo gaarsiiyay warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa wadahadallada ka socda Qaahira, hase ahaatee wuxuu sheegay in uu si joogto ah uga shaqeynayo sidii loo gaari lahaa hadafka guud ee ah in la sii daayo la haystayaasha Israa'iil oo dhan iyo in guul dhammaystiran laga gaaro Hamas. Waxa uu sheegay in guusha laga gaadhayo dagaalkani ay u baahan tahay in gudaha loo galo Rafax isla markaana laga adkaado ciidamada halkaas ku sugan, taasina way dhacaysaa ayuu sii raaciyey isaga oo sheegay in la go'aamiyey xilliga la qaadayo hawlgalkaasi. Maraykanka ayaa isla markiiba ku gacan saydhay hadalka Netanyahu. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in aanu Maraykanku taageereynin hawlgal laga fuliyo Rafax. Waxaan u baahannahay, ayay tidhi, in aanu aragno qorshe lagu kalsoonaan karo oo ka hadlaya sida ay u fulinayaan hawlgal kasta oo ay halkaas ka fuliyaan, ayay sheegtay ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee wasaaradda difaaca Maraykanku, iyada oo intaas sii raacisay in ay jiraan walaac aad u weyn oo la xidhiidha xaaladda bini'aadannimo ee dadka ka badan 1 milyan ee qof ee gabaadka ka dhiganaya magaaladaas. Sabriina ayaa intaas ku dartay in aanay dhinacoodu arkin qorshaha rasmiga ah ee ku aadan hawlgalkaasi. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo ay magaalada Qaahira ka socdaan wadahadallo xasaasi ah oo ay ka qayb gelayaan taliyaha hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA William Burns iyo mas-uuliyiinka kala socota Israa'iil, Hamas iyo Qatar. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in hindise cusub oo xabad joojineed loo soo bandhigay Hamas isla markaana haatan la sugayo jawaabta ay ka soo bixiyaan, isagoo intaasii raaciyey in ay kubaddu la taalo Hamas wixii ay ka yeeli lahaayeen. Kirby ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahiyo waxyaabaha ku xusan hindisaha cusub, hase ahaatee wuxuu sheegay in uu yahay mid xaqiiqo ku dhisan. Wadahadallada la doonayo in xalka lagaga gaadho dagaalka Qasa ayaa labanlaabmay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uga digay Netanyahu in uu isbeddel ku sameynayo taageerada Maraykanka ee Israa'iil ee ku aadan dagaalka Qasa. Biden ayaa ka dalbaday Israa'iil in ay si degdeg ah u ogolaato in gargaar dheeri ah la geeyo goobaha ay halakeeyeen dagaaladu si loo caawiyo dadka gaajaysan ee Falastiiniyiinta ah, isla markaana in uu awood dheeri ah siiyo kooxaha wadahadallada si xal loo gaadho. Talabaadka Biden ayaa daba socday kadib markii ay Israa'iil weerar cirka ah ku dishay 7 ka mid ah shaqaalaha samafalka oo cunto ka qaybinayay marinka Qasa. Kirby ayaa sheegay in ka badan 300 oo gaadhi oo sida gargaar kala duwani in ay galeen gudaha Qasa, arintaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay horumar la sameeyey, balse wuxuu sheegay in loo baahan yahay in tiradaas la kordhiyo. Saraakiil Israa'iil u dhashay ayaa la filayaa in ay Maraykanka soo gaadhaan si ay u dhageystaan walaaca uu Maraykanku ka qabo duulaanka ay Israa'iil qorshaysay ee Rafax. Ma taageerayno hawlgal ballaadhan oo laga fuliyo Rafax, sidaas waxaa sheegay John Kirby, isagoo intaasii raaciyey in aanay weli ogeyn in uu qorshaysan yahay hawlgal si degdeg ah looga fuliyo halkaasi.